okusaada tusooka okwetondera obubaka bwasoose okuyita ku makya nti wakuzikibwankya ne bwe tutuddemu nga famire ne tulungamizibwa mu buli nsonga ne tusalawo nga famire tumuziike ng'ennaku z'omwezi nnya ku lwessande olujja so si nkya twetondera ekirango kino kyekimenyawo biro ebyasookedde ddala mu nkola ya bulijjo okutandika n'olwaleero tugenda kubeera n'edduwa wano waffe ekisaasi wano wali ekitebe wali n'ebijja byaffe lunaku ku ssaawa 10 tujja kuba n'edduwa ey'okumusabira mpaka olwokusande lwe tunaamuziika of course ng'abaganda tujja gendako ewuwe emunyonyo olwokunaku lwokutaano ate era kulwomukaaga akomezebewo wano ate tumusaalire ku muzikiti Mariam bakuuba gwawona ekisaasi ng'era bwe yali enteekateeka ye.